ndiyin down ndinqanywa sana sokwenzela yonke into ndiyin down yahlala lana kule relationship ndiyin down yahlala lana kule relationship ndiyin down yahlala lana Andizboni nobunye umuntu Ayi Sokwenzela yonke into Andiyindawo ndiyahlala lana Sokwenzela yonke into Andiyindawo ndiyahlala lana Shone ndukufune bomini ba Oh yeah Elo songa khali ngoba isiqibo ndisithathile Ofumana wena Yonke into ilungile Yasohle inzipho shone Ndikufune bomini ba